Daddy, you go Sweden. Mommy, you go Holland. Na mi mi na in the States. Na 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 na.
Yes, yes. Kenya, Uganda, back in Tanzania, baby.
Ibra.
Zero.
Hini yenu tena.
Asante sana home shopping center. Sansa Zulu. King Cassidy. Hini the harbor record one.
Sana.
Petty money wa kuwache.
Petty money.
Shebi the belly dama Natalie.
Yeah. Asante.
Wanda watu wa bongo flavor.
Sana.
Pati mbujiwe. Jiti dollar. Rest in peace my homeboy brother. Ilala. Bona kupop my champagne Kari yako Tudo Sema Woyo Ngoma zote bongo flavor maka bamba ta Legendary brother meni bado na ngata Ngu Julieta mbaka leo bado na koma Bongo flavor naiweza Naiweza kuichaza na kuimba mama Bongo flavor naipenda Inanifanya kila siku mina ringa mama Bongo flavor naiweza Naiweza kuichaza na kuimba mama Bongo flavor naipenda mama Bata basi wacha nweke boss Bongo flavor naiweza Naiweza kuichaza na kuimba mama Bongo flavor naipenda Inalifanya kila siku mina ringa mama Bongo flavor naiweza Naiweza kuichaza na kuimba mama Bongo flavor naipenda
Chesisha jipinde, fanya wainama, wainuka
Flavor